nebasalawo wano bajje bagende ku poliisi bayingize omusango gy'okumutiisatiisa. Bibamaze akabanga nabe tutandise okunoonyereza, tumaze okuyingiza omusango, twabaggyeko statement ne batunyonyola bingi gye sobola. Sigenda kwogera wano bingi byeyogedde, naye bo bagamba mbu basobira, mbu batebereza, batebereza nti mbu Mama Fina yakola bino. Kati naffe ne tukubira Mama Fina simu ne tumusamuni jye eri ku kitebe kyaffe kya Katwe ayenyunyuleko. Abala ateekwa kujja leero, naye yasindise baloya ajje. Kati baloya ne bajja ne batunyunyula, naye tugenda naffe okwewaayamu, kuba ebirowoozo n'abakulu baffe kuva ku CID headquarters tulabe ekidiirira ki ekidiirira.